kuhama na unahitaji ma professional, basi usiwe na shaka. Packers and Movers Kenya International wapo hapa kwa ajili yako na watakuhamisha kwa ustaarabu zaidi. Unapanga kuhama vipi? Kwenda wapi? Ama lini? Hey. Packers and Movers Kenya wapo ajili yako kweli, wanakupa huduma bora. Wape namba moja, iwe ofisi au jumu, bado wako mbele. Wanafika kwako faster faster, kazi wanafanya aste aste, wasipunje hata kikombe. Wepiga simu mara moja, Packers and Movers Kenya wapo hapo mara chapa. Kwa makini wapange, kwa gari wa eke, kisha wa bebe, hadi makao mapya. Ukihama pate, Packers and Movers, hama mate, Packers and Movers, usiste, Packers and Movers, Kenya International, hama amko, Packers and Movers, au brati, Packers and Movers, hama afisa, Packers and Movers, Kenya International. Kama mheshimiwa, hey, hey. Chukua hatua leo, hama kama kiongozi. Piga nambari 0746565055 na utahamishwa kwa njia iliyo shwari kabisa. Kwa usafiri, kupanga nyumba, wape namba moja, iwe ofisi bado wako mbele. Wanafika kwako faster faster, kazi wanafanya aste aste, wasipunje hata kikombe. Wepiga simu mara moja, Packers and Movers Kenya wapo hapo mara chapa. Kwa makini wapange, kwa gari wa eke, kisha wa bebe, hadi makao mapya. Ukihama mate, Packers and Movers, hama mate, Packers and Movers, au usiste, Packers and Movers, Kenya International, hama amko, Packers and Movers, au brati, Packers and Movers.